ɗum heɗade heeƴoji amen ɗilelinde maggal muɗum fuu min calmini on sanne o boofa e feydo studio tamani gonɗon wakkati artijune amen o wari alam hannde sappo e joyi lewru janvier hitande 2023 no wondi ɗo hannde ɗo e Ousmane Niali Boly. Ousmane, hono ñallirɗa?
Eyyi Aly Cissé, mbiɗa yetta Allah annaɗa selli on.
Alhamdulillah, mbiɗa sellimi ndu
Allah ɓeydi jaam.
Niali Boly, on jogonɗa sakiraɓe ma hannde sembe kabaruji ɗi
ɗiɗ Allah gurɗam ɓiɓɓe Mali janggoɓe wonɓe ley leydi France en kala haala ɗum illa fuɗɗode kabaruji ɗi. En jaran yoro soɗɗo Imma Daradji gondi wadde ley gueni ndi hollitinde jamare nde torraji e ñaw Sayi. No mbowirinɗen yentimira haalde haala kabaruji haro calɗi kupugaji ɗiɗi ana gondi e fiide to kayito en kala haala ɗum.
Niali Boly, sukaɓe jokkoɓeɓe leydi Mali gonduɓe janggude leydi France kañum en kano wurdi hannde ana nawi sanni.
Eyyi noon jaati Aly Cissé, ɓe jogui tiɗallaji kewɗi banggal kalisi cuuɗiɗo ɓe gona ñamduji fa yettade heɓude talki. Ɗum wonno ko hooreɓe mabɓe kolliti wiide
haya ɓe kolliti wiide ɗum immadaraji ɗiɓe gaɗi yettade kanankoɓɓe fuu wala ko laati walde mabɓe nde ka ana narda kanankoɓɓe waɗa ko wawi fuu yella ana yaafina gurda mabɓe. Fa ɓeydoreɗen faamu anni ko Mamoudou Fala Cissé ɗiɓe yo goto walde sukaɓe jokkolɓe leydi Mali janggoɓe région Île de France sifi dow hen ɗo faccitago Mamadou Sama Sekou.
Ɓeydaɗi tellaji cuuɗi ana woodi ɗum tellaji kabaru ɗereji janggoɓeɓe ana wi alhaali tiɗɗo. Min keeɓi kay gollididde heƴaɓe Mali gonɓe leydi France, ndennoɓe dulla fe ko woodi ko eɓe andi wiide sukaɓe janggoɓe yogaɓe gon toon fayi heɓde ñamdu yafanaɓe. Sato min hawrintinan kalisi yalla hinnade tellaji ɓeɗo sukaɓe likkoyɓe komin dontani laamukoɓe Mali ɓe fiide dabareji.
Niali Boly, mi keddoto fa han caggal leydi mi kotiram hakkunde wurde Afrique to wonto malinkoɓe noga e nayole hakkunde yimɓele temdere noga e nangganoɓe le kasoji bata hiddi uddede fa hamde leydi.
Kaɓe koltiwide ley lewru janvier ndu kay hono Imma Daradji dartude yalla ɓiɓɓe leyɗe goɗɗe jooɗiɓe ndi leydi ana joggui talki ɗum kay seeli.
Imma Daradji ƴewtudu e talki ɓeɗo yimɓele fuɗɗinole lewru octobre ɓettindu. Malinkoɓe kañum en ka ana narda kanakoɓe leydi fiya dabere ko wawi fu yalla ɓeɗo yimɓele keddiɓe nangguede ana heeɓa yuppitede. Naɗo ɓiɓɓe leydi Mali jiɗɗuɓe wartude ana heeɓa wartude leydi amen ndi. Boukary Kouyera yo malinke jooɗiɗo Guinée Équatorial anni ko o sifi ɗo hen.
Yimɓe temdere e jeɗɗon ɓiɓɓe Mali en nangganoɓe leymu hande yimɓe noga e nayoɓe keddi le kasto. Kamɓe vraiment ɓe gala bawɗe kedde ɗe ka fuu wonno gaɗiri keeɓe jalti on ɓeɗe darta e état malien o ɓe gaɗa koɓe mbawi fuu. Saabu heddiɓe tomɓe ɓe gala moyen fuu ɗo ɓe jaltira to. Ñande fuu min kaali laaɓi laaɓi ka hono anni koɓe gaɗi min jeeyi min maata. Ɓe pamata wonɓe tomɓe ɓiɓɓe Mali en no. So mbi Mali courant no kan daranade ɓiɓɓe Mali en wonɓe yaasen ɓeeɗo.
Ɗum nawata en yewtere amen mini magga. Niali Boly, yewtere amen mini mag ñalawma hannde o ana fawi e de connexion internet. Bamako ɗo ko heewi yimɓele jogiiɓe connexion internet wifi o ka fuu ana nimsi sanne ko yimɓele ɓeɓe annda wujeta koddiji maɓɓe.
Aya koddiji maɓɓe ɗi holtan wiyde ko ɓuuri heewde fuu sukaɓe jokkol woni waɗoɓe o golle. Nenno kamɓe andimɓe kabaru informatique kolliti wiide fa keɓa dabere muɗum yo wakkati fuu mbaylita kodde maɗa. Anni ko Sada Mayga heɓine ɗo faccitan Oumar Waygalo e Sita Sidy Bé.
Ɓe ɓeɗo sukaɓe homo fuu ana wawi wadde fa naata le wifi ngaji janaɗi tawi fesu joga koddo sukaɓe kaali no gaɗirta.
Min wawi hokkude yogaɓe kodde wifi dow téléphone ɗan o. Min de mi heeɓi kodde o taw fe goto hokke kamɗo.
Yoga e joguiɓe wifi ngaji ɗi kay kolli metti muɗen sanne.
Yimɓe yogaɓe ana wawi heɓude kodde wifi amen o dow laabi kewɗi ɗi téléphone mumen taw minen pem hokkeɓe. Minen jaati ɓuuɗi kon yoɓata e wifi amen o mi heɓatan nafam muɗum.
Kanko andanɗo kabaru beme andi noddirteɗo Kalifa Senou o winaɗa hana yoppude tawaɗo fuu anda mode passe muɗum ɗum woni kodde muɗum.
Kodde wifi ana hana weñƴitede lebbi tati fuu parti jama o anta kodde amen o. Ka won nokku ko noddirte muddemo ɓe ana wawi suudde kodde wifi neɗɗo taw goto fo antata. Saabu so o kodde waɗama joni ana tiiɗi neɗɗo heeɓa ƴentade beme andede. Yimɓe hewɓe jaɓineɗum gaɗɗuɗe woni ha ƴiga wifi.
Farde sariyaji jaltinede ley hen wajuɓe kamɓe joguiɓe connexion wifi ɓe muña.
Niali Boly, mi kotiran kaye to wonto hakke sukaɓe rewɓe nogayon janguina yontere ɓettinde so hokka talki muɗum e dow hono puddi wattirte.
Eyyi noon jaati Aly Cissé, gaɗɓe o golle yo golle de watere kumaninde jande gonde ley o nokku. Kanankoɓe nokku o kañi e hono hokkaɓe ɗi talki. En jetti ngo hakkillo ngo e wi mabɓe ne wawi ɓuytude rafi golle sukaɓe ley o nokku. Fa ɓeydor ene fama anni ko Mamadou Samba Diallo heɓini ndu facci tan Oumar Waygalo Sita Sidy Bé.
Kanko Malik o gazit juɓɓinowo golleji fedde APS kayi o wi ɗum fabare sukaɓe rewɓe no kani nattirde yimɓe.
Puddi hunde lobbere nde fina tawa meɗen ko rewɓe mali fo wattan aran watti yimɓe reeji e nandal muɗum. Ɗum saabi hannden so menede meɗen miiɗi hollutude gaari e dowla puddi. Saabu ley ñalaɗe wonande sukaɓe jogolɓen ana wawiɓe golleji kewɗi saabi ne jande
kamɓe sukaɓe rewɓe tawaɓe to tombe be mbibe beltikili o do golle sanne be ngadi noddango fewde yiru mabbe heddibe yalla no ba hebude bantude ko e mudun en
diplome didi jara
mingen weltiki hanne ko hokka mi ngal deswal mi de tewtre neddo fu tinno wara wada de jande du ana buri mi jodo mi yowundira jodi amen menen rewbe
surtout
mso ko mamadou samba diallo hebini sijo tamani kayi
so mi iwi kayi nyali boli mi kotiram yoro so to wonto imma daraji fa martina jamande kum pado nyaw sayi o wondi wadde nokko
alisi se o nyaw hultam wiede ana nanga sukabe sanne e wi doktor en no rabirta ana heewi faabeedure den famu aniko ali haydara hebine juude yoro so do faccitan mar wegalo sita sidibe
dido imma daraji be puddi dum ilele lewru novembre ndo kambe gondube wadde dido golleji be bikoni faana mabbe fa pammina jamare nde kutteji ko tongi do nyaw sayi yalla yimbe elban jaha jewto yo ko he mudum en keddema konko noddirta amadou goita yo njubino golleji fedde ONG noddirta adilo woybe gonde gollidinde e fedde noddirta fondation hepatite b
l'hepatite sayo nyaw bondo ko warta nedda seeda sedan kuma tawta handen yo famtune jamare yalla be anta torra ko o nyaw sayi wa hewde bani adama golleji amen din yo fide dabriji yalla arajo an hala dum menen dum natan cuude cuudi me famtune jamare
sio de porte a porte
kanko noddirta Aboubakar Bathily lamido sou doktoro to yoro soto o wi o do nyawan heba sukabe du on wonde halde hon neda han tedirade
ko nyaw sai ani way hebede hakkune sara biddo ani way hebede kasin hakkune gorko debbo so wondi ko faddoto dum so neda ana wonde debbo to ni wara renta hore mudum
don ko Ali Haydara hebini sijo tamani yoro so
lehelo tariki amen nyaloma hande o nyali buli min kalam hala siragedem
e siragedem alisi cheyo inde jomba jogoto bayliti do lati hayre kanyu e yadi be mudon nafu dum wadinde o yanoto josudu makko
non jati nyali buli de do hayre kanyu ana ye faham do wamere sama le commune rural tomura do woni lamu usubi janjan le cercle baflabe region kai fa bedra den famu do hem kedo den kanko el hajj mamadou abdoulaye sako yo andan do tarikiji ko hanni salisi suko to fashi tango sita sidibe
quand elle a été fiancée la
ko watino hokkar dewgane nawul inniko wala no biddo debbo du sabi so kango serigi o halfina o debbo du o nawul inniko on ngad ndon nyalana on wel narede ga watino wursnana nawul inniko tili jambi mo kasin watino o lalna fa on nabe suudu wad makko kango ga nyenge makko be nangi lawol watino yotti gendi famane sugo debbo don reedu nawuru nangi dum fa reedu makko doggi le o watti o deggo o naati le ladde ko naati gubene o watti wonko o hudi o nyaagi alla ko welti o naato hayre kango ka en nyaani makko gorko fu faataade beele makko loni dono kaaki makko kayndu weltike naati hayre ko nukku goto pamde gidi hitane 1958 nde hayre mede batana huna fu haala on nukku ana jaago
Pierre répondait aux prières
do nawata en bilki sambe chaldi nyaali buli kayto yambere nogo beerde figol ballon lak safondo fuddi timodo yontere bettinde le terrain kusani
gelle noga hi kawrte de pide ballon de sugabe jokolbe de gelle kunceni hore wi mabbe faanda mudun yo beedude gondal e hakkunde sugabe jokolbe onoku
mi keddo faham li lamu kay terrain basket jamu kanyudo hedintinam societe d'exploitation de mine d'or sadio la kany wadi odo golle
non jata alisi be ngadi o golle do imadara mabbe daranade yirwere holtam da himbe onoko njetti o golle
faham le region kay jonka min kotiram baflabe to wonto yambere goobo kupu jeli sidi sako don horejo nyebe gondo le cercle o fuddi hande tum
equipe nga jena e commune baflabe kawrte e de pide ballon holtama wede al musa da hono o kupu anawara ujinaaji malle hemere e sappo e jeego na equipe nga joji finadi holtam wede ndokete mayo ngati
nyale bul do mi kaddata e kabaruji amen di hande
non jati do kaddude kabaruji di alisi se a jota sekerabe hettobe fu mbiyan en jaraama heedaade di kabaruji ka kedde heedaado e seeda yotere tuso gelle waran jukkini do wassalam